Tena mali ambako hata nitajipoza machungu yangu. Mwenzako sina tena mali ambako hata nitajipoza machungu yangu. Let me know, baby, let me know. Wapi nakosea labda? Mbona imekuwa ghafla? Please let me know.
Shamani yangu, you take the money.